Radio Pulpit, 657 AM.
Shewani mwingiseri wa mina, ndzi rhandza ku xeweta hi vito ra matimba ra Yesu Kreste. Vito ra matimba ra Yesu Kreste lero ka ri nga si tshama ka ri tsandzeka. Namuntlha hi ya emahlweni na series ya hina hi vulavulaka hi timhaka ta rirhandzu ra Xikwembu, hi vulavulaka hi timhaka ta agape love, hi vulavulaka hi timhaka leti phyuphyisaka, hi vulavulaka hi timhaka leto xiximeka. Aka nkarhi lowu nga hundza hi vulavurile hi agape love, kumbexana hi vulavurile hi agape love leyi ku nga yona rirhandzu ra Xikwembu, leri ku nga rona rirhandzu ra Xikwembu. Hi vulavula hi ri compare na Eros love. Hi vulavula hi ri compare na Eros love, leri Eros love ku nga rirhandzu leri ra batekani, ku nga rirhandzu ra vanhu lava lavaka ku tekana, lava nga tekana, lava lavaka ku cata, riri Eros love. So hi vulavulerile leswaku a ku ri na mucato eKhana, naswona hi vone agape love hi Yesu Kreste loyi a ri kona mucatweni, ri kota ku endla masingita ya wa yena. Namuntlha hi ya emahlweni hi vulavula a ha vulavula hi matimba ya rirhandzu ra Xikwembu, kambe namuntlha hi vulavula hi matimba ya agape love hi karhi hi ri compare na leri hi ri vulaka filial love. Mi ta tsundzuka leswaku vayingiseri, aka nkarhi lowu nga hundza hi vulavurile kumbexana hi langutisaka agape na Eros love ku hambana ka kona. Namuntlha hi vulavula hi agape love, the power of agape love, hi vulavula na hi filial love, hi vulavula mahambanele ya kona. Hi vurile leswaku rirhandzu leri ra agape love hi rona rirhandzu ra Xikwembu. Rirhandzu leri agape love hi rona rirhandzu ra Xikwembu. Kambe rirhandzu leri nxaka yin'wana ya rirhandzu leri hi ri vulavula hi vulavulaka hi rona namuntlha, kumbexani hi nga ka rona namuntlha, hi nga ta vulavula hi rona hi ri introducer ka n'wina vayingiseri, hi leri ri vitaniwaka filial love. Filial love i rirhandzu leri ri khomanisaka maxaka. Filial love i rirhandzu leri khomanisaka vanghana. Loko vanghana va famba swin'we tisosayitini, va 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 hlangana hi rirhandzu leri ri vitaniwaka filial. Loko va famba ti-society kumbexani maxaka, va fambelana aka mucato, va fambelana va vhakelana as maxaka, swi vuriwa leswaku vanhu valava va khomanisiwile hi rirhandzu leri ri vitaniwaka filial love. Filial love ri nga rirhandzu leri ra ku khomanisa maxaka, ra ku khomanisa vanghana. Kambe namuntlha hi ya emahlweni tanihiloko hi ri vurile leswaku rirhandzu leri njhani. Mara xixikulukumba i timhaka ta leswaku hi ya emahlweni hi vulavula hi rirhandzu ra Xikwembu, the power of agape love, leswaku aka nkarhi lowu nga hundza hi vonile leswaku rirhandzu leri ra Eros ri nge swi koti ku ya emahlweni kumbexani ku tiyisela loko rirhandzu ra agape love ri nga ri kona. Na namuntlha ha vulavula leswaku rirhandzu ra agape love kumbe rirhandzu ra agape love loko ri compare-iwa na rirhandzu leri ra filial love, filial love na yona a yi swi koti ku ya emahlweni yi khomanisa maxaka hi ndlela yeleyo loko rirhandzu leri rirhandzu ra Xikwembu ri nga agape ri nga ri kona. That's why hi twa nkarhi wun'wanyani maxaka loko va holovile mi twa va ku luya a ni nge n'wi rivaleli, a ni nge ze ni n'wi rivalela, ivile a ni lavi ku vulavula na yena vutomi bya mina hinkwabyo. Ku vula munhu a vula xaka ra yena, kumbe ku vula munghana a vulavula hi munghana wa yena vuxaka lebyi feke. Kambe loko agape love yi ri kona kwala ndyangwini ka maxaka ka ti-relative, hi vona rirhandzu ra Xikwembu ri swi kota ku tiyisela. Hina aka makhuvele hina ku kondletela vuxaka ngopfu kumbexana hina leswi nkarhi wun'wana hi swi vitanaka hi ku makhuvele day. Se ni swi vonile leswaku rirhandzu leri ra vuxaka ra filia ra tirha, kambe ni tlhela ni swi vona leswaku hi kota ku khomana hi ndlela yaleyo tanihi vagwena, tanihi hi va makhuvele, hi mhaka ya leswaku rirhandzu leri ri vitaniwaka agape love ri nga rirhandzu ra Xikwembu ri va ri ri kona aka nhlangano walowo. So filial love aka maxaka a ri swi koti ku yima loko agape love yi nga ri kona. Siku leri hi hlayile aka Vakorinto 13 leyi vulavulaka number 4 yi ku rirhandzu ra tiyisela naswona ri ni tintswalo, rirhandzu a ri na mavondzo, a ri tinyungubyisi, a ri tikurisi. Hi swona leswi hi fanekelaka ku swi vona loko agape love yi ri kona aka filia love. Hi leswi hi swi languteleke leswaku rirhandzu ra Xikwembu a ri hanyi hi ndlela yo seleka, a ri ti laveli leswi nga swa rona ntsena. So maxaka na vanghana va kota ku khomana kahle loko rirhandzu leri ra Xikwembu ri ri kona. Loko rirhandzu leri ra Xikwembu ri va kona ene hi ku va ri ri kona, maxaka va swi kota ku famba kahle ti-society. Ene na loko va famba kahle va tlhe va kota na ku rivalelana, va tlhe va kota na ku tirhisana swin'we, va tlhe va kota na ku lahlana, va tlhe va kota na ku catisana hi mhaka ya leswaku rirhandzu leri ra Xikwembu ri nghenelerile eka rirhandzu leri ra maxaka na vanghana leri vitaniwaka filial love. Rirhandzu ra Xikwembu loko ri ri kona swilo swa endleka. Rirhandzu ra Xikwembu loko ri ri kona endyangwini, ri ri kona eka maxaka na le ka vanghana, ra tikomba hikuva hambiloko vanhu va dyohelana va tlhe va rivalelana, va tlhe va kota ku rivalelana va famba ndlela yin'we swin'we. Xikwembu a xi hi katekise ku kondza hi hlangana ka nkarhi lowu taka.
It's difficult to face the overwhelming pressures of life alone. Sometimes we just need someone to talk to, someone to listen to us. And what better way to do that than through a quick and easy WhatsApp text? Whether you're having a hard time coping with school, family issues, being bullied, depression, or anxiety, speak to someone who cares today. Send a WhatsApp message to 064-530-6805 or 074-995-9085. Our I Am Youth Counseling team, Charles Dudoy and Danny Vambili, are ready to connect with you today.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.